Police on the man. Olinga kabidi tibukwata ko mukwano njaka muliro njaka muliro njaka yaka njaka muliro mukwano mwana muwala olinga kabidi tibukwata ko mukwano njaka muliro njaka muliro njaka yaka njaka muliro nakusubiza kuberanga mu masanyu nga bulijjo genda kasimu nkukubirako kankutwalekewa anko akulabeko nzampe ku nkoko kano kalambo kali ku lediyo alikukwatako ndi mukubanako mwana muwala olineva ku nze njagala obalageko bakusomeko mukwano gwogumpalula kati nze gundeze pakeri mu nnyingo yokyayo kyange esigiri Yo cha ngesigiri my baby. Oli no mubiri. Yo cha ngesigiri. Yo cha ngesigiri. Yo cha ngesigiri my baby. Oli no mubiri. Mana muwala olinga kabiri tibukwatako. Mukwano njaka muliro. Njaka muliro. Njaka muliro. Mukwano mwana muwala olinga kabiri tibukwatako. Mukwano njaka muliro. Njaka muliro. Njaka muliro. Bam bam. Olinga computer, onchankala nyandinga terminator. Mukwano ndi makanika, mpaka motuka ko nkakanike. Olinga computer, onchankala nyandinga terminator. Mukwano ndi makanika, mpaka motuka ko nkakanike. Kuteke kona basirikale, bakuwelekere mpaka yo mukatale. Ngogenzo gulemere, orizon patika nobulamu bukunyumire. Mana muwala nze ndi uwo kuveda abakwagala hani wange bakulimba mana muwala olinga kabiri tibukwatako mukwano njaka muliro njaka muliro njaka muliro mukwano mwana muwala olinga kabiri tibukwatako mukwano njaka muliro njaka muliro njaka muliro kansituke nze nemerere kuba mukwano gwange gwa mangere Abenu kutuba sekerere kubo mukwano gwabwe gwabo fere gwai sabajuye gara bachilete nzagambi hani katoli mugole gwai lead drive ndi konda kita tugende mukanisa feba tugate mpeta mazimoli light music za onyila sikini nga yesigamata wo mukwano li compete tanzi ni wade yo kubera protekita gedi mazi takuli direct tanzi ndi wakabinga zo kujita wotoli nze sitambula nze ndi Moto kate gwe mafuta Olinga kabiri tibukwatako Mukwano njaka muliro Njaka muliro Njaka yaka muliro